Your name sounds like a woman. That's why I used to think you were a woman. You have your seat. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Luke 24. Verse 49. And behold, I send the promise of my Father upon you.
Anasema nimetuma ahadi ya baba yangu kwenu.
But tarry in the city of Jerusalem.
Na ili ukasubiri Jerusalem.
Till you be endued with power from on high.
Anasema na natazama nimewaletea juu yenu ahadi ya baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mviko uwezo utokao juu.
That translation is too long. Is the amplified version you are reading? Are you reading amplified?
I'm asking on our side.
You are putting some insight. Hallelujah. Okay. You know, and we said that Jesus was talking about the baptism with the Holy Ghost.
Yesu alikuwa akizungumza kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu.
When we read Acts 1, 4 and 5.
Tuliposoma katika ile Matendo ya Mitume 1:4.
Where he said, wait for the promise of my Father.
Akasema msubiri ahadi ya baba yangu.
Which you have heard of me.
Ambayo iko mmesikia.
John truly baptized with water.
Anasema kweli Yohana alibatiza kwa maji.
But not many days hence.
Lakini.
You shall be baptized with the Holy Ghost.
Mtabatizwa na Roho.
So he said there's a connection.
Kwa hiyo kuna muunganiko.
Between John's baptism.
Kwa ubatizo wa Yohana.
And the baptism with the Holy Ghost.
Na ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Because in Acts 1:8,
kwa sababu katika Matendo 1:8,
he said you shall receive power.
Anasema mtapokea nguvu.
After with the Holy Ghost has come upon you.
Atakapoajia Roho Mtakatifu.
You shall be witnesses unto me.
Na mtakuwa mashahidi.
In Jerusalem.
Katika Yerusalemu.
In Samaria.
Katika Samaria.
And unto the uttermost parts of the earth.
Na mtakwenda mpaka mwisho wa dunia.
Now I'll give you a background now.
Mtakupa tiliko.
I like giving background.
Mtakupa.
Acts 18.
Katika Matendo.
And Acts 19.
Na
Now Acts 18 verse 24 through to 26.
Ukisoma ile Matendo 18 kuanzia 24 mpaka 29.
There was a man called Apollos.
Kuna mtu alikuwa anaitwa Apollos.
Who was mighty in scriptures.
Ambaye alikuwa ni mkuu katika maandiko.
He was also called fervent in spirit.
Na alikuwa mwenye usemi.
But knowing only the baptism of the Lord.
Lakini alijua tu ubatizo wa Yohana.
He said he had been instructed in the way of the Lord.
Na akafundishwa njia ya Bwana.
But knew only the baptism of John.
Alijua tu ubatizo wa Yohana.
You know, I told you earlier.
Mwanzoni.
I told you earlier.
Nilikwambia mwanzoni.
The baptism of John is not the water.
Kwamba ule ubatizo wa Yohana wa maji mengi.
The water is a signboard.
Kwamba ule ubatizo wa maji ni kama kibao.
Remember how we use a signboard.
Kama vile kibao.
Okay, that's what it is.
Ndio ilivyo.
Now, Priscilla and Aquila.
Kwa hiyo Priscilla na Aquila.
When they heard him.
Walipomsikia.
They took him to themselves.
Wakamchukua.
And then showed him more accurately.
Wakamfundisha kwa ukamilifu njia za Bwana.
The things about Jesus.
Vitu kuhusu Yesu.
It doesn't mean he never knew about Jesus.
Sio kwamba alikuwa hajui kuhusu Yesu.
Because there's no way you will know about John the Baptist.
Uwezi kumjua Yohana Mbatizaji.
And not know about Jesus.
Na ukamjua kuhusu Yesu.
But he didn't have the accurate information.
Lakini halikuwa hana habari za kutosha.
About Jesus and his work.
Kuhusu Yesu na kazi zake.
As soon as he was done.
Alipoondoka.
The Bible says.
Biblia nasema.
He now began to preach Jesus much more accurate.
Akaanza kuhubiri Yesu kwa ukamilifu.
So that you will know there is a purpose for that.
Kwa hiyo akajua kile kusudi.
So you know there's a purpose for that text.
Kulikuwa kuna kusudi ya lile andiko.
In chapter 19.
Katika ukurasa 19.
Verse 1 and 2.
Na mstari wa kwanza na wa pili.
Paul was passing through the coast.
Akawa anatembea katika pwani.
And then he got to Ephesus.
Anakwenda Efeso.
And he saw certain disciples.
Akawakuta wanafunzi.
Now who is a disciple?
Mwanafunzi ni nani?
Disciple is somebody who is learning.
Mwanafunzi ni mtu ambaye anajifunza.
Who is being trained.
Anayefundishwa.
And disciples always have a common characteristic.
Na wanafunzi wana tabia moja.
It could be the way they talk.
Nitakuwa niku.
It could be the way they talk.
ni jinsi wanavyoongea.
It could be how they dress.
Jinsi wanavyovaa.
But a disciple means there's a way he's trained.
Kuna vile ambavyo mwanafunzi anafundishwa.
So when Paul came amongst them,
kwa hiyo alipokuja kati yao Paul,
very likely it was a church meeting.
Kwa hiyo ilikuwa kama ni mkutano kanisa.
He now asked them,
akawauliza,
have you received the Holy Ghost?
Akawauliza, mmepokea Roho Mtakatifu?
Since you believed.
Tao kangu mlipo amini.
Now I'm going to go back a little bit.
Ntarudi nyuma.
Because I want to understand the background.
Nataka ujue kule nyuma.
Of what we are dealing with.
Kile tunachokizungumzia.
Receiving the Holy Ghost.
Kupokea Roho Mtakatifu.
In the book of Acts.
Katika Matendo ya Mitume.
Is the baptism with the Holy Ghost.
Ni kubatizwa kwa Roho Mtakatifu.
Acts 1:8.
Katika Matendo ya
Acts 1:5.
Katika Matendo 1:5.
Wait for the promise of my father.
Kusubiria ahadi ya baba.
Acts 1:4.
Ile moja nne.
Wait for the promise of my father.
Kusubiri ile ahadi ya baba.
Acts 1:5.
Ile Mwanzo 1:5.
You shall be baptized with the Holy Ghost.
Utabatizwa na Roho Mtakatifu.
Acts 1:8.
Matendo ya Mitume 1:8.
You shall receive.
Utapokea.
Power. Power.
Nguvu.
After with the Holy Ghost has come upon you.
Roho Mtakatifu atakapokuja juu yako.
So baptism with the Holy Ghost.
Kwa hiyo kubatizwa na Roho Mtakatifu.
The promise of the Father.
Kwa hiyo ahadi ya baba.
Receiving power.
Kupokea nguvu.
After with the Holy Ghost has come upon you.
Roho Mtakatifu anapokuja juu yako.
Are they the same things?
Ni kitu kile kile?
Are they the same things?
Yeah, ni kitu kile kile?
Acts 2.
Matendo 2.
When the day of Pentecost was fully come.
Anasema siku ya Pentecost ilipofika.
They were all in one place in one accord.
Wote walikuwa sehemu moja.
Verse 2.
Mstari wa pili.
Suddenly.
Mala.
Suddenly.
Mala.
There came a sound from heaven.
Ikaja nguvu kutoka juu.
Like a mighty rushing wind.
Na ule mpepo mkuu.
It filled all the house where they were seated.
Kajaza kila sehemu walipokaa.
And there appeared unto them.
Na ikatokea.
Cloven tongues.
Ile moto.
Like as a fire.
Ndimi za moto.
And it sat upon each of them.
Na wakaanza.
And they were filled with the Holy Ghost. I began to speak with other tongues. As the Spirit gave them utterance. So another name. For the Holy Ghost coming upon them. Is being filled with the Holy Ghost. Those words are the same. Promise of the Father. The Holy Ghost coming upon them. Receiving power.
Kupokea nguvu.
Been filled with the Holy Ghost. Acts 2.
Matendo 2.
Verse 16 and 17.
Na mstari wa 16-17.
This is that.
Iyo inasema.
Which was spoken of.
Yaliyozungumzwa.
By the prophet Joel.
Na nabii Yoeli.
In the last days, saith
God. Katika siku za mwisho.
I will pour out of my spirit.
Nitamimina roho wangu.
Upon all flesh.
Katika kila mwene mwili.
So outpouring of the spirit.
Kwa hiyo kule kumwagwa kwa roho.
That's actually my subject.
Ile ndio. Somo langu.
That's what I want to talk about.
Ndio nataka kuzungumza.
I won't get there till tomorrow.
Siwezi kufika mpaka kesho.
Like I said, I'm very slow.
Kwa sababu niko taratibu.
I'm not so intelligent.
Kwa lazima.
So I don't talk. I don't.
Na, si, mimi siko close. Na nani sana nataka niende taratibu.
Some people will have said everything in 10 minutes.
Kwa watu wangeweza kuzungumza hii kwa dakika 10.
But I don't have that intelligence.
Lakini sina huo ufahamu.
I try to take my time.
Nataka nichukue muda wangu.
So that you will appreciate my lack of intelligence.
Ili uweze kumshukuru Mungu kwa kukosa kwangu ufahamu.
So that Acts 2:1-4.
Kwa hiyo ile Matendo ya Mitume 2:1-4.
Is now called outpouring of the Spirit.
Ndio inayoitwa kumwagwa kwa Roho Mtakatifu.
Now in verse 38.
Katika ile mstari wa 38.
When they asked in 37.
Mpaka 37.
What shall we do?
Tunasemaje?
He said, repent.
Anasema tubu.
And be baptized.
Na mbatizwe.
Every one of you.
Kila mmoja wenu.
For the forgiveness of sins.
Ili msamehewe dhambi.
And you shall receive.
Na mtapokea.
The gift of the Holy Ghost.
Ile karama ya Roho Mtakatifu.
Another word there is gift of the Holy Ghost.
Unaona, kwa maana nyingine ni karama ya Roho Mtakatifu.
So let's look at the words again.
Unaona tena?
Promise of the Father.
Ahadi ya Baba.
The Holy Spirit upon them.
Roho Mtakatifu juu yao.
Receiving the Holy Ghost.
Kupokea Roho Mtakatifu.
Being filled with the Holy Ghost.
Kujazwa na Roho Mtakatifu.
Outpouring of the Spirit.
Na kumiminiwa Roho Mtakatifu.
Gift of the Holy Ghost.
Karama za Roho Mtakatifu.
Gift of the Holy Ghost.
Karama za Roho Mtakatifu.
Now the word gift there.
Neno karama pale.
Is not referring to. Now let me explain. If I if I give him my Bible.
Kwa mfano nikitoa Biblia yangu.
I gave him my Bible.
Nimempa Biblia yangu.
No, please sit down, sir. Your Royal Highness. If I give him my Bible.
Nikimpa Biblia yangu.
I probably gave him my Bible to keep it for me.
Labda nimempa ili aweze kuitunza.
But I gave him.
Lakini nimempa.
But it's to keep it for me.
Anitunzie.
But if I give him my Bible,
lakini nikimpa Biblia yangu,
not hoping to take it back,
lakini nisipo kwenda kuichukua,
even though I gave him,
la pamoja nakomba nimempa,
that giving is different.
Ile kutoa ni tofauti.
It means there is no condition attached.
Hakuna masharti yaliyowekwa.
I have not said till.
Sijamwambia mpaka.
Why are you chasing them away? Why are you chasing them away? Let them come.
Wait.
Don't chase children away from pastors.
Usifukuze.
You know, it's in scripture. Don't change children. You give them the impression the pastor is an evil man. I'm not an evil man.
Mimi sio mtu mbaya, watoto wazuri.
It's the president you take children away from.
Ndio, usiwafukuze.
They have something to hide.
Unakuwa kama una kitu cha kuficha.
But don't hide children from a man of God.
Usiwafiche watoto kwa mtu wa Mungu.
I'm not joking, no.
Sisemi mzaa.
Sometimes when the ushers in church.
Kwa ingine, ushers,
they want to stop children.
Wanawasimamisha watoto.
I said no. I said no.
Napana.
If you couldn't stop them outside,
kama ukua, zuia kule nyu,
don't stop them when they can look at me like this.
Wazuie wakija hapa.
You should be the one to get the bad name.
Wewe ndio upate jina baya kule nje.
Not me.
Sio mimi hapa ndani.
Okay, let me go back to what I was
kwenye
saying.
Nirudi kwenye mfano wangu.
So because I gave him with condition,
kwa sababu nimempa Biblia kwa masharti,
I've taken it back.
Naichukua.
I gave him.
Nimempa.
But it's not without condition.
Lakini bila.
The Greek word there.
Neno la Kigreek pale.
Is to give.
Ni kutoa.
No conditions attached.
Yani bila kuweka masharti.
But that one is not coming to pass here.
Na.
You didn't get my joke. So if you give to someone,
kwa hiyo ukitoa kwa mtu,
without condition,
bila masharti,
he doesn't have to qualify.
Haitaji ku.
He just has to receive.
Anatakiwa kupokea.
That is the word used there.
Pale ndio neno lililotokea.
Gift of the Holy Ghost.
Ile karama ya Roho Mtakatifu.
Gift of the Holy Ghost.
Karama ya Roho Mtakatifu.
Now notice there.
Naona.
Gift of the Holy Ghost.
Karama ya Roho Mtakatifu.
Is the gift the Holy Ghost?
Ni karama ni Roho Mtakatifu.
Or the gift is from the Holy Ghost.
Au karama inatoka kwa Roho Mtakatifu.
Are you following what I'm saying?
Unafuata?
Is the gift the Holy Ghost?
Ni kwamba karama ya Roho Mtakatifu.
Or the gift is by the Holy Ghost.
Au karama imetolewa na huyo Roho Mtakatifu.
Obviously.
Aga.
Obviously.
Kabisa.
For what we have read.
Tuliposoma.
That gift of the Holy Ghost.
Ile karama ya Roho Mtakatifu.
Can be described.
Inaweza ikaelezewa.
Acts 2.
Katika Matendo mbili.
1-4.
Nne mbaka, moja mbaka nne.
They heard a sound.
Unasikia.
Right?
Walisikia sauti.
In verse 2.
In katika mstari wa pili.
They saw cloven tongues as of fire.
Wakaona ndimi za moto.
They spoke.
Wakasema.
So that means.
Ile na maana.
That gift.
Ile karama.
Is not the Holy Ghost.
Sio Roho Mtakatifu. Hello?
That gift,
ile karama,
refers to something the Holy Ghost gives.
Ni kitu ambacho Roho Mtakatifu alitoa.
And what he gives,
alichokitoa,
shows in how they speak,
ndio akasema,
shows in things they heard,
waliyosikia.
Are you following what I'm saying here?
Mnanifuatilia?
The gift of the Holy Ghost,
ile karama ya Roho Mtakatifu,
is not the Holy Ghost.
Sio.
It is what the Holy Ghost gives.
Ni kile ambacho Roho Mtakatifu alitoa.
Is that very clear?
Tumeelewana.
We'll see it in a moment.
Tutaona.
When he now said in verse 39.
Katika mstari wa 38.
He said this promise.
Akasema hii ahadi.
Unto you.
Ni kwako.
And to your children.
Na kwa watoto wenu.
And to those who are far.
Na wale walio mbali.
As many as the Lord our God shall call.
Na wale ambao Mungu wengi atawaita.
Of course, from verse 40 and 41.
Kuanzia mstari wa 40 mpaka 41.
Said 3,000 were added to the church.
Na 3,000 wakaongezeka.
And baptized as well.
Wakabatizwa.
No, now in chapter 4.
Katika sura ya 4.
Let me skip chapter 4.
Ningoja niruke chumbi.
Let me go to chapter 8.
Twende kwenye sura ya 8.
No, let me stay with chapter 6. Chapter 6.
Ngoja tuanze sura ya 6.
Let me go back to chapter 4.
Turuche na kwenye sura ya 4.
Chapter 4.
Turudi sura ya 4.
chapter 4.
Turudi sura ya 4.
In chapter 4.
Katika sura ya 4.
When they gathered to pray.
Walipokusanyika kuomba.
You know, they had been threatened by the elders.
Kwa sababu walikuwa wametishwa na wazee.
So they came back to their own company.
Wakarudi kwenye ndugu zao.
In verse 23 and 24.
Katika mstari wa 23 na 24.
To report all that the elders had said.
Kusema yote ambao kule wazee wamewatisha.
Then they lifted up their voice in one accord.
Wakanyanyua sauti zao.
And then they prayed.
Wakaomba.
Now when they finished praying.
Walipomaliza kuomba.
Verse 30.
Ilikuwa.
It says, where they prayed was shaken together.
Anasema katika ule mstari ufuatao kwamba pale mahali pakatikisika.
And they were filled with the Holy Ghost.
Wakajazwa na Roho Mtakatifu.
And began to speak the word of God boldly.
Wakaanza kunena kwa neno la Mungu kwa ujasiri.
Notice the word filled with the Holy Ghost.
Unaona lile neno kujazwa.
Acts 2:4.
Maneno
filled with the Holy Ghost.
Wakajazwa na Roho Mtakatifu. Matendo 2:8.
Acts 4:8.
Matendo 4:8.
I forgot that one. Acts 4:8.
Maneno 8:4.
Peter filled with the Holy Ghost.
Petro akawajaza na Roho Mtakatifu.
Spoke.
Akasema.
Acts 2:4.
Matendo 4.
They were filled with the Holy Ghost.
Matendo 4:2-4.
And began to speak with other tongues.
Wakaanza kunena.
As the Spirit gave.
Kama vile Roho alivyowapa.
As the Spirit gave.
Kama vile Roho alivyowapa.
Gave them utterance.
Akawapa usemi.
So can you see the gift now?
Unaona karama sasa.
Can you see the gift now?
Unaona sasa karama.
So the gift of the Holy Ghost.
Kwa hiyo karama ya Roho Mtakatifu.
Is what? Can you see it now?
Ile karama ni nini?
As the Spirit gave.
Kama vile Roho alivyowapa.
So that giving.
Kule kutoa
is what is called gift of the Holy Ghost.
Ndio inayoitwa karama ya Roho Mtakatifu.
Is it making sense?
Tumeelewa jamani?
Is it making sense?
Tumeelewana?
Okay. Now when that gift is in operation,
kwa hiyo hii utafsiri hii,
that person,
ile mtu,
is called filled with the Holy Ghost.
Sio kwamba yule mtu amejazwa na Roho.
Is it clear? When that gift is in operation,
ile kutoa kunapokuwa kwenye utendaji kazi,
that person,
yule mtu,
That has the operation.
Yule ambaye ndo anatendewa.
Is called filled with the Holy Ghost.
Ndo anayekuwa amejazwa.
How do we know?
Tunajuaje?
By?
Kwa?
By what?
Kwa nini?
By what?
Kwa nini?
By what?
Kwa nini?
Speaking.
Kwa kusema.
Acts of the Apostles chapter 6.
Matendo ya Mitume sura ya 6.
Pay attention now. So we said promise of the Father.
Tunasema ahadi ya Baba.
What's number 2?
Number 2 nini?
We are the same thing. Now. Promise of the Father.
Ahadi ya Baba.
What else?
Kitu kingine?
The Spirit coming upon receiving power.
Juu yake. Receiving nguvu.
What else?
Kingine?
Gift of, don't say Spirit. Gift of the Holy Ghost.
Unaona?
Gift of the Holy Ghost.
Ni karama ya Roho Mtakatifu.
Right? Number 5.
Number 5.
Filled with the Spirit.
Kujazwa.
So we have 5 things.
Kwa hiyo tano.
Is it clear?
Tumeelewana?
Is it clear?
Tumeelewana?
Now in chapter 6.
Sura ya 6.
There was a dispute amongst the believers, the disciples.
Kulikuwa kama kuna matatizo kati ya waamini.
That they were talking about the widows who were being neglected in daily ministry.
Wakawa wanalalamika wale wakina mama wanasema kwamba tumeachwa.
Then they brought this matter to the apostles.
Wakaenda neno likafika kwa mitume.
And the apostles said,
na wa mitume wakasema,
it is not reason.
Sisi haiwezi.
Acts 6.
Yule Matendo
6. Verse 2 and 3. It is not reason.
Akasema kwamba haiwezekani.
That we should leave the word of God.
Sisi tukaliacha neno la Mungu.
And serve tables.
Na tukaanza kutumikia meza.
Choose amongst yourselves.
Chagua kati yenu.
7 men.
Watu 7.
Of honest report.
Watu wana ripoti nzuri.
Full of wisdom.
Watu waliojaa hekima.
And full of the Holy Ghost.
Na waliojaa Roho Mtakatifu.
Whom we may appoint over this business.
Ambayo mtawapa kazi hii.
We'll give ourselves continually to prayer.
No, na sisi tutaendelea.
And to the ministry of the word.
Kuweza kuomba na kuendelea kuhudumia neno.
When a man is full of the Spirit.
Kwa hiyo unapokuwa umejaa na Roho Mtakatifu.
We will see.
Tutaona.
It's not a private thing.
Sio kitu cha ki,
we're going to see.
Sio kitu cha kujificha,
tutakiona. Which means the gift of the Holy Ghost.
Kwa hiyo karama ya Roho Mtakatifu
is for others to see it.
Ni kwa watu ili waone.
Which means the baptism of the Holy Ghost.
Kwa hiyo msiana ya Roho Mtakatifu
is for others to see it.
Ili watu waone.
Which means the promise of the Father.
Kwa hiyo ni ahadi ya Baba
is for others to see it.
Ni ili watu waone.
Is somebody following what I'm saying here?
Unanifuatilia? Nyosha mkono kama unamfuatilia, kama una nani, nyosha mkono.
In verse 5.
Sura mstari wa 5.
He said they chose Stephen.
Akasema
Stefano. A man full of the Holy Ghost. Now, of course, afterwards, afterwards, they laid hands on them. So, chapter 8, chapter
7,
verse 55, and 56, Stephen
Stefano
was preaching, and people were angry. And they wanted to kill him. The Bible says he was full of the Holy Ghost. He was full of the Holy Ghost. Then lifted up his eyes to heaven.
Akatazama macho yake
mbinguni. And he saw heaven open.
Akaona mbingu ikifunguka.
And he said, I saw the Son of Man stand at the right hand of God.
Akasema nimemuona mwana wa Mungu akisimama mkono wa kuume.
And the glory of God.
Na utukufu wa Mungu.
How did they know he was full of the Spirit?
Walijuaje kama amejazwa na Roho Mtakatifu?
Why?
Kwa nini?
Why?
Kwa nini?
What he
alivyokuwa akisema.
What he said.
Alichokuwa akisema.
Did you notice something?
Unajua kuna kitu?
Something else was now added.
Kuna kitu kimeongezeka.
He saw.
Akaona.
So he didn't just speak.
Akusema tu.
He also saw.
Lakini pia aliona.
So that gift,
ile kirama,
includes
ile karama ina nani
and
kuona.
Includes what?
Kusema na 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 kuona.
Are you following me?
Unanifuata?
Because we saw it in chapter 2.
Kwa sababu tumeona katika kasula ya pili.
They heard a sound.
Wakasikia sauti.
They heard a sound.
Wakasikia sauti.
They saw.
Wakaona.
Verse 3.
Mtaratatu.
Acts 2.
Cloven
tongues like as of fire.
Na wakaanza kuona zile ndimi.
Now go to chapter 8.
Sura ya 8.
Are we together?
Tuko pamoja.
You learning something?
Tuko pamoja.
Are you good?
Tuko sawa.
Chapter 8.
Sura ya 8.
Philip went down to Samaria to preach Christ.
Filipo akaenda Samaria.
Verse 5.
Sura ya 5.
Into verse 6. Into verse 6.
Baka sita.
Said the people who won accord gave heed to the things that he said.
Kwa hiyo mambo yaka.
Seeing the miracles that he did.
Miujiza ikatokea.
Says they were all full of joy.
Wote wakajawa na furaha.
So in verse 14.
Katika mstari wa 14.
It says when the apostles at Jerusalem.
Kwa hiyo wale mitume kule Jerusalem.
Heard.
Wakasikia.
Received word.
Wakapokea neno.
That Samaria had received the word of
kwamba
God.
Kwamba wa Samaria wamepokea neno la Mungu.
They now sent down.
Wakamtuma.
Peter and John.
Peter na Yohana.
So that they might come.
Waende.
And pray for them.
Wawaombe.
Listen to that. Look at verse 15.
Ebu sikiliza 15.
So that they might receive the Holy
Ghost. Wapokee Roho Mtakatifu.
Now, is it the Holy Ghost or the gift of the Holy Ghost?
Sasa hapo, ni Roho Mtakatifu au karama ya Roho Mtakatifu?
Talk to me.
Naomba ongea na mimi.
Huh?
Nijibu.
The gift of the Holy Ghost.
Karama ya Roho
Mtakatifu. Is it flowing like that?
Niko sawa jamani?
Because he had fallen on none of them.
Kwa sababu kati yao wote.
They were only baptized in the name of the Lord.
Kwa sababu walikuwa wamebatizwa tu kwa jina la Yesu.
So receiving the Holy Ghost.
Kwa sababu kupokea Roho Mtakatifu.
Is receiving the gift of the Holy Ghost.
Ni kupokea karama ya Roho Mtakatifu.
What is that gift of the Holy Ghost?
Nini karama ya Roho Mtakatifu? Kusema.
Speaking.
Kusema.
And see.
Kuona.
Let me see how they are following what I'm saying here.
Jamani mnanifuata?
So they began to lay hands. So laying on of hands can communicate, can minister the operations of the Spirit. So whatever happened in Acts 2, verse 1 to 4, can also happen by laying on of hands. Did you see that?
Yeah, umeona hiyo.
Did you see that?
Umeona hiyo.
He said he had fallen on none of them.
Akasema iliwaangukia wote.
So when hands are laid,
kwa hiyo mikono ikiwekwa,
the Holy Ghost comes upon.
Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja juu ya watu.
Which means a person.
Kwa hiyo mtu
can initiate.
Kanaweza akaingizia
the workings of the Holy Ghost.
Au kuiweka nani wa Roho Mtakatifu.
God made it so.
Kwa hiyo Mungu alikuwa anamaanisha hivyo.
Now some people will criticize that.
Come again, sir.
Some people will criticize it.
Kwa hiyo watu wanaweza wakapinga.
Are you saying you are commanding God?
Unaweza unasema kwamba unamwamuru Mungu.
Don't be an idiot.
Usiwe mjinga.
It is God.
Ni Mungu.
Who gave the command.
Ndio aliyetoa amri.
That we should do that.
Kwamba tufanye hivyo.
So we are not commanding God to command us.
Kwa hiyo sisi Mungu ametuamuru.
He commanded us in the commandment. In that commandment, we are following his own commandment to command that the gift of the Holy Ghost should be received because of his own commandment. No, be so. Hallelujah.
Hallelujah.
So when we say receive, it's because he commanded us to say it. Can you imagine? Somebody is pointing his hand and the Holy Ghost is moving. Shut up your mouth. It's God that said we should command that way. That when we command that way, the Holy Ghost moves. Who parted the Red Sea? You know, you will say it's God. Who stretched forth his hand? It is Moses. Who parted the Red Sea? Who told Moses to stretch his hand? God. Who parted the Red Sea? Who told Moses to stretch his hand? God. Who parted the Red Sea? So, who gave the command? God gave the command for Moses to give the command for God to part the Red Sea. Can you shout hallelujah?
Big hallelujah! Woo! Hallelujah!
Is that clear?
Yeah,
you know, I hear all of those stupid criticisms many times. We are not ashamed of the power of God. We are not ashamed of the power of God. So we can lay hands and say, receive the Holy Ghost. We are not commanding God. It's his own command that we are following. Hallelujah.
Hallelujah.
Let's get back to what we're saying. So in verse 17 and 18,
kwa hiyo katika matendo hizo,
Peter and John began to lay hands.
Kwa hiyo Peter na John wakaanza kuweka mikono.
And a man called Simon the sorcerer.
Kwa hiyo mtu mmoja Simon mchawi.
Interestingly, earlier on in chapter 8,
tumeshamuona katika matendo ya mitume,
we were told that he was a man of the great power of God.
Alikuwa ni mtu tuliambiwa kwamba alikuwa na nguvu.
People assumed he was a man of God. Not necessarily. He was a juju man.
Yes, alikuwa ni mtu wa uchawi.
But he now had Philip.
Akamsikia Philip.
Began to follow Philip.
Akamfuata Philip.
In fact, scripture shows that he believed.
Akaamini.
But when he now came,
alipokuja,
and saw the apostles,
akalipoona mitume,
laying hands,
wakiweka mikono,
and the Holy Ghost was given,
na wakiwa watu wanapokea,
he now said,
akasema,
he offered them money.
Akatoa pesa.
And said, give me this power.
Akasema nipende mimi nguvu.
That whenever I lay my hands
na
upon,
mimi nikiweka mikono juu,
will receive the Holy
apokee.
Ghost. You know, till today,
unajua, mpaka leo,
we are arguing whether he was a believer.
Tunabishana kwamba alikuwa
muamini. Or he's not a believer.
Au alikuwa sio muamini.
That is the controversy we cause.
Hiyo ndio shida tuliyokuwa nayo.
When we act like unbelievers,
ndio yani tunapambana mpaka
people
sasa.
Will be arguing for centuries.
Wale watu ambao wako,
whether you are in heaven or hell.
Wale watu ambao
because of your controversial behavior.
Kwa sababu ya hizo tabia za ajabu.
Look at Ananias and Sapphira.
Kwa hiyo mpaka Anania na Sapphira.
We don't explain, tire, no evidence. We have been explaining. Are they believers? Are they not believers?
Baka leo watu kama kina Anania tunasema, je, walikuwa washirika waumini au sio waamini?
A certain, are we sure? Are they believers? You know why the controversy is there?
Unajua kwa nini? Kuna kitu gani pale mgogoro?
Because of their behavior.
Kwa sababu ya tabia zao.
Make sure your action.
Hebu tazama tabia zao.
Does not become books.
Taangalia matendo yako sio kwa kitabu.
Arguing over.
Ya kwenda.
Is he born again?
Ni ameokoka?
Or not?
Au hajaokoka.
Born again people don't behave like that.
Lakini watu walokoka hawa.
It becomes controversial.
Awao ina tabia za mchanganyiko.
So if you are born again,
kwa sababu wameokoka,
act like a believer.
Au ni bili.
Is that very clear?
Tumeelewa jamani?
You know we still have not answered the question.
Tunaona tunashindwa kujibu.
Whether Simon the sorcerer was a believer.
Tunashindwa kujibu kama vile Simon alikuwa mchawi au muamini.
See the name I'm still calling him.
Angalia wanavyomuita.
Simon the sorcerer.
Wanasema Simon mchawi. Angalia jina lenyewe.
I can't even say brother Simon.
Angalia hawasemi kaka
because
Simon.
I'm not so confident.
Hawasemi.
Simon, even the 1 Corinthians 5 brother.
Hata katika
Wakorintho. We still call him Corinthian fornicator.
wanawaita wa Korinto wa Sherati.
Till today.
Mpaka leo.
Till today.
Mpaka leo.
Corinthian fornicator.
Wanawaita wa Korinto wa Sherati.
Imagine if we now meet. Mm-hmm. If we meet.
Ukikutana.
In God's glory.
Katika
makutano. And they want to identify him.
Wakitaka kuwatambua.
And they call his name.
Wanawaita.
And they say James Tansel.
Wanasema kwamba Yakobo.
Don't you? They said, don't you know him? Corinthian fornicator.
Ah, wanasema huyo si Mkorinto msherati.
Imagine that is the name they will call him.
Ina maana hivyo.
Because of controversial behavior.
Kwa sababu ya hiyo hali yenye
so ukakasi. If you believe in Jesus. If you believe in Jesus,
ukiamini katika Yesu,
represent Jesus well.
Angalia mwakilishe Yesu.
So that we don't start getting confused.
Atuanze kupata mambo ya kutuchanganya.
You know that brother now. That brother that likes sisters.
Naye yule kaka anayependa wanawake.
That brother that stole the offering.
Yule anaweza kai.
That brother that lies a lot.
Anaweza kadanganya kidogo.
We put brother and we put lies a lot.
Anaweza kuweka usina na uongo hapo.
Turn to someone beside you, say that's not good.
Hiyo sio nzuri.
Turn to someone beside you.
Mwambie jirani yako, mwambie hiyo sio nzuri.
That's not good.
Hiyo sio nzuri.
Can you shout hallelujah? So he saw.
Kwa hiyo aliona.
That through the laying on of hands.
Kwa hiyo kwa kuwekea mikono.
The Holy Ghost was given.
Kwa hiyo Roho Mtakatifu akapeana.
Now look at the Holy Ghost was given.
Roho Mtakatifu akapewa.
Acts chapter 8.
Alipo.
Verse 19.
Mstari wa 19.
18 and 19.
18 na 19.
The Holy Ghost was given.
Roho Mtakatifu alitolewa.
Is that the gift of the Holy Ghost?
Hiyo ilikuwa ni karama.
How, what did he see?
Alisema aliona nini?
He must have seen people speak.
Aliona watu wakisema.
Right?
Sawa?
And act.
Na wakitenda.
He saw people speak.
Akaona watu wakisema.
And they acted.
Na wakitenda.
He saw.
Aliona.
That through the laying of hands.
Akaona kuwekea
mikono. The Holy Ghost was given.
Watu.
So it means it is something you can see.
Kwa hiyo kuna kama kuna kitu kaona.
If the Holy Ghost is on someone.
Kwa hiyo kaiyo Roho Mtakatifu.
Is not private.
Sio kitu cha ki.
It is people that will say it.
Ni kitu ambacho unakiona.
You don't say. The Holy Ghost is on me. The Holy Ghost is on me. The Holy Ghost
is on me. You
are only acting drama.
It
is what you do.
Kile unachokifanya.
That we will see.
Tutakiona.
It's what you say.
Kile unakisema.
That we will hear.
Tutakisikia.
That we say the Holy Ghost is on
watasema
him.
Wewe,
if you understand, can you shout hallelujah? Is that clear? Acts chapter 9.
Matendo mitume 9.
Here is Saul.
Kulikuwa na Paul.
Saul.
Kulikuwa kuna Paul.
We have already done chapter 7, I believe. We've done chapter 8. So chapter 9, there is Saul.
Kwa hiyo sasa tunamuona Sauli.
He was going from house to house.
Anakwenda nyumba mpaka nyumba.
Putting Christians behind jail.
Huwa anakuwatesa Kristo.
As he was walking on the road to Damascus.
Alipokuwa anakwenda katika Damascus.
A light shone.
Moto nani?
Brighter than the noonday sun.
Katokea.
Hit him to the ground.
Kamtupa chini.
And he heard a voice.
Akasikia sauti.
Saul, Saul.
Sauli, Sauli.
Why do you persecute me?
Kwa nini unanitesa?
Why do you kick against the goats?
Kwa nini unaniudhi?
Then he says, who are you, Lord?
Kwa nini? Akasema nani wewe nani?
Then Jesus answered him.
Na Yesu akamwambia,
I am Jesus whom you persecute.
Akasema mimi ni Yesu uliyenitesa.
Then he said, what do you have to what should I do, Lord?
Akasema nifanye nini?
And Jesus told him to go.
Na akamwambia nini cha kufanya?
And he did. Now, in chapter 10 and 11,
katika ile sura ya 10
Jesus now appeared unto a man called Ananias.
Na Yesu akatokea kwa Anania.
And told him that Saul,
akamwambia Sauli,
was seeing a vision.
Amesema ameona maono.
He saw a man come put his hands
on him. Anamuona mtu akimwekea mkono.
So that he might be filled with the Holy Ghost.
Ili aweze kujazwa na Roho Mtakatifu.
Let me pause and say something.
Ngoja niache niseme kitu.
So Saul fell.
Kwa hiyo Sauli akaanguka.
He was not the only one who fell. Many people fell.
Unaona? Come again, sir.
He was not the only person who fell to the ground.
Alikuwa sio yeye tu aliye.
They fell to the ground.
Alikuwa ameanguka chini.
Is that the power of God?
Ilikuwa je ni nguvu ya Mungu?
Is that the power of God?
Ilikuwa ni nguvu ya Mungu?
They fell to the ground.
Akaanguka chini.
Their clothes must have been dirty.
Lazima nguo zake zilikuwa chafu.
Their suit was rumpled.
Lazima ile suti yake ilichanika.
If you wore wave on, it would have been removed.
Labda alikuwa amevaa kilemba, labda kofia imeanguka.
If you put makeup, it would have been removed.
Labda alikuwa hapo amepaka wancha imefutika.
And that is the power of God.
Hiyo ni nguvu ya Mungu.
So you can go to church.
Unaweza kaenda mbinguni.
And fall that way.
Na ukaanguka.
When you go home, say, where are you coming from?
So
I'm coming from church.
And so
you are looking like this.
Lakini mbona umechafuka?
Ah, it is Jesus.
Yeah,
hallelujah.
Hallelujah.
Is that clear enough? So Ananias goes to Saul.
Kwa hiyo Ananias anakwenda kwa Sauli.
He lays hands on him.
Anamwekea mikono.
To be filled with the Holy Ghost.
Kujazwa na Roho Mtakatifu.
To be filled with the Holy Ghost.
Kujazwa na Roho Mtakatifu.
Now we all know Paul was filled with the Holy Ghost.
Kwa tunajua sasa kwamba Paulo alijazwa.
Acts 13 verse 9.
Matendo
he was filled with the Holy Ghost.
Alijazwa na Roho Mtakatifu.
And he spoke.
Na akasema.
Filled with the Holy Ghost.
Akajazwa na Roho Mtakatifu.
So we are clear that Paul was filled with.
Kwa hiyo sasa tuna uhakika.
We also know that he began to preach.
Akaanza kuhubiri.
As hands were laid on him.
Kwa sababu mikono iliyoka juu yake.
In Acts chapter 10.
Katika Matendo 10.
You have another person.
Tuna mtu mwingine.
Cornelius.
Anaitwa Cornelius.
Who saw an angel.
Aliona malaika.
In verse 2 and 3.
Katika
verse 2 and 3.
Mstari wa pili na
tatu. The angel said, your prayers and your hands have come as a memorial before God.
Akasema maombi yako na sadaka zako zimekuja kama ukumbusho.
And he said, you should send for Peter.
Tumemtuma Peter.
Who will come and tell him what to do.
Na atakuja kukufundisha nini cha kufanya.
Now you go, Peter now goes to his house.
Anasema Peter kaenda nyumbani kwake.
When he got to his house,
alipokwenda nyumbani kwake,
he began to preach.
Akaanza kuhubiri.
And talk about Jesus.
Akaanza kuongea kuhusu Yesu.
Verse 44.
Mstari wa 44.
As Peter yet spake.
Alipokuwa akiongea.
Acts chapter 10.
Mstari
the Holy Ghost fell.
Roho Mtakatifu akaanguka.
The Holy Ghost fell.
Roho Mtakatifu akashuka.
How did they know?
Alijuaje?
Because they heard them.
Kwa sababu walisikia.
They heard them.
Walisikia.
Speak with tongues.
Wakisema kwa lugha.
Magnifying God.
Wakimtukuza Mungu.
They heard them.
Walisikia.
Speak with tongues.
Wakinena kwa lugha.
Magnifying God.
Wakimtukuza Mungu.
So the gift of the Holy Ghost.
Kwa hiyo karama ya Roho Mtakatifu.
Is it also the Holy Ghost falling?
Kwa hiyo ni Roho Mtakatifu kushukia.
Is it also supernatural speaking?
Ni kuzungumza.
Is it also supernatural sights?
Ni kuweza kuona.
Who's following what I say here? Let me see your hand.
Wanaosema kweli onyoshe mkono.
They heard them. They heard them.
Wakasikia.
Speak with tongues.
Wakanena.
And magnified God.
Na wakamtukuza Mungu.
In verse 45.
Katika mstari wa 45.
They said those that were Peter.
Akasema.
Were astonished.
Akashangaa.
That upon the Gentiles.
Wakashangaa kwamba kwa wale mataifa.
Was poured out the gift of the Holy Ghost. So you can see that gift of the Holy Ghost is a manifestation.
It's
not the Holy Ghost per se.
It's
a manifestation. So the gift of the Holy Ghost is the manifestation of the Spirit. Is that very clear? Acts of the Apostles.
Kwa hiyo Matendo Mitume.
Chapter 19.
Mstari 19.
Are you learning something?
Uko pale?
Are you learning something?
Unapata kitu?
Acts 19.
Mstari 19.
That was where we were.
Ndio hapa tulipo sasa.
That we went all the way to chapter 2.
Ndio tukaenda mpaka.
Like I said.
Kama nilivyosema.
You know, because I talk slowly.
Kwa sababu ninaongea
kitabu. So I'm not so intelligent. So I have to go back.
Lazima nakwenda na kurudi, nakwenda na kurudi.
Thank you. So have you received the Holy Ghost?
Umepokea Roho Mtakatifu?
Since you believe.
Ulipoamini.
That means Paul did not see the manifestation.
Kwa sababu Paulo hakuona udhihirisho.
That means Paul came among disciples, they didn't speak in tongues.
Alikwenda akawakuta wa.
Is that correct?
Waumini wasionena kwa
lugha. If we follow the book of Acts.
Ukisoma kwenye Matendo.
That means he didn't see any demonstration.
Hakuona kitu chochote udhihirisho.
Is that correct?
Unaona?
So have you received the Holy Ghost?
Akawauliza mmepokea Roho Mtakatifu?
Since you believe.
Tangu mlipoamini.
They now said.
Wakasema.
We have not heard.
Akasema hata tujai kusikia.
Whether there be any Holy Ghost.
Kama kuna uye Roho Mtakatifu.
Now let us think very well.
Hebu to tizame hapa.
You know the person who wrote the book of Acts.
Unajua mtu aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume.
He believes you will have read the whole book.
Come again, sir.
He believes you will have read the whole book. The person who wrote the book of Acts.
Mm-hmm.
Believes you should have read the whole book.
Mtu aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume. Anaamini kwamba tungesoma kitabu chote.
He doesn't think that anybody who is sensible.
I kama kwa mtu ambaye yuko makini
can start a book from chapter 19.
Hawezi kwenda kusoma kitabu kuanzia sura ya 19. Impossible.
I mean, when we are doing exams,
tunapofanya mtihani,
and you have not been going for classes.
Na hujakwepo darasani muda mrefu.
You have not been reading.
Hujasoma.
You are likely going to start from chapter 19.
Alafu naanzia sura 19.
Because from chapter 1 to 18 would have been too big.
Kwa sababu kuanzia sura ya kwanza mpaka 18 ulikuwa mtu mkubwa.
To read overnight.
Kujisomea.
So you say, let me start from 19.
Kwa hiyo unaanzia 19.
Then you read towards chapter 28.
Mpaka unasoma 28.
Hoping.
Ukitegemea.
That the lecturer.
Kwamba mkufunzi
will not set a question
ataweka maswali
from chapter 1 to 18
kutoka mstari wa kwanza.
Hope you know what I'm talking about.
Mnajua ninachozungumza.
You start from 19.
Sasa okay, umeanza 19,
not chapter 1,
sio sura ya kwanza.
You can't understand chapter 19.
Uwezi ukaelewa sura 19.
If you have not read chapter 1 to 18.
Usiposoma sura ya kwanza mpaka 18.
If you have read chapter 1 to 18.
Ukisoma 18 moja mpaka 18.
You should have known.
Lazima.
You should have known.
Utajua.
That the word received the Holy Ghost.
Kwamba kupokea Roho Mtakatifu.
Will refer to what?
Inamaanisha nini?
Let's go now.
Twende. Number 1.
Promise of the Father.
Number 1.
What else? Baptism of the Holy Ghost, gift of the Holy Ghost, being filled with the Holy Ghost, right? What else?
Na kingine?
An outward manifestation.
Na udhihirisho wa nje.
Is that clear?
Jamani sawa?
So let us reread Acts
19:2.
Have you had the manifestation of the Holy Ghost?
Je, umesha kuwepo na ule
udhihirisho? Is that the right question?
Unaona?
Is that the right question?
Yeah, ni swali sawa.
Have you received supernatural utterances?
Anasema je mmepokea usemi?
Is that the right question? Have you received tongues and interpretation?
Je mmepokea kunena kwa lugha na
kutafsiri? Is that the right question?
Ni swali zuri.
Have you started seeing visions and revelations?
Mmeshaona maono na mafunuo?
Is that the right question?
Ni swali sawa.
So that's what that question means.
Iyo.
Do you understand it?
Unajua.
That's what that question means.
Hizo ndio maana ya hayo maswali.
At this point, if it's clear to you, let me see your hand.
Kama umeelewa, hebu nyosha mkono juu.
Is it clear?
Sawa.
So that question in Acts 19:2.
Kwa hiyo lile swali katika Matendo 19:2.
You have a pen.
Una kalamu?
And you have a Bible.
Kama una Biblia.
Now put a bracket.
Weka bracket kwenye ile.
And write the meaning of that question.
Afu andika maana ya hilo swali.
Have you received the promise of the Father?
Umepokea ahadi ya Baba?
Have you received the Holy Ghost upon you?
Umepokea Roho Mtakatifu juu yako?
Have you received the baptism of the Holy Ghost?
Umepokea karama?
Right? Is that it? Mm-hmm. Has the Holy Ghost come on you?
Yeah, Roho Mtakatifu amekuja juu yako?
Have you received the gifts of the Holy Ghost?
Umepokea hizo karama za Roho Mtakatifu?
Have you started speaking in tongues?
Umeshaanza kunena kwa lugha?
Have you started prophesying?
Umeshaanza kutoa nani unabii?
Have you started having visions and revelations?
Umeshaanza kuona maono?
Have you been filled with the Holy Ghost?
Je, umejazwa na Roho Mtakatifu?
Should I go over it again?
Je, niseme tena?
Put a bracket.
Aya, weka vizuri.
To explain that question.
Kuelezea hilo swali.
Have you received the promise of the Father?
Je, umepokea ahadi ya Baba?
Have you received the Holy Ghost on you?
Je, umepokea Roho Mtakatifu juu yako?
Have you received the baptism of the Holy Ghost?
Yeah, umepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu?
Have you received the gift of the Holy
Ghost?
Yeah,
umepokea karama za Roho Mtakatifu?
Have you started speaking in tongues?
Yeah, umeanza kunena kwa lugha?
Have you started prophesying?
Yeah, umeanza kutoa unabii?
Have you started seeing visions and revelations?
Umeanza kuona mafunuo na kuanza kuona maono?
Is that clear enough?
Sawa sasa.
So that is the meaning of that question.
Hilo ndio maana ya hilo swali.
Why would Paul ask that question?
Kwa nini anauliza hilo swali?
Because you can observe it.
Kwa sababu unaweza ukaona.
You can observe it.
Unaweza ukaona.
Years ago.
Miaka iliyopita.
A few years ago.
Miaka iliyopita michache.
Actually like 26 years ago.
Kama miaka sita.
I went to preach somewhere.
Nilienda kuhubiri.
In Southern Africa here.
Kule South Africa.
So as I was preaching.
Kwa hiyo nilipokuwa nikihubiri.
I noticed.
Nikagundua.
In the audience.
Katika.
In the congregation.
Katika ile ile kusanyiko.
There was an atmosphere.
Kwamba kuna hali fulani.
It wasn't unbelief.
Sio kwamba ni kutokuamini.
It's not unbelief.
Sio kutokuamini.
I also noticed that the elders would come. At some point, the elders came on the stage like this.
Akaona wazee wamekuja wamesimama kama hapa.
And they were speaking in tongues.
Wakanena kwa lugha.
So it's not that they weren't speaking in tongues.
Kwa hiyo.
It's not that they were not speaking in tongues.
Kwamba walikuwa sio kwamba wanangani kwa lugha.
As they were speaking in tongues.
Walipokuwa kinena.
People were saying amen.
Watu wakasema amen, amen.
That was really odd.
Nikaza.
So when the service was over,
ile ibada ilipokwisha,
that session,
ile kipindi,
I went to meet the pastor.
Nikamwona na pastor.
So what do you believe about the baptism with the Holy Ghost?
Akisema je, naamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu?
Ah, he said, oh, we are always training our people for it.
Akasema kila siku tunawafundisha watu wetu.
We take them through baptismal class.
Tunawapeleka kwenye madarasa ya ubatizo.
We take them through membership class.
Tunawapeleka kwenye masomo.
Sanctification.
Tunawatakasa. na utakaso tena,
another sanctification,
utakaso mwingine tena,
then we qualify them.
Kwa hiyo baada ya pale wanafuzu.
Ah. The microphone went off. Because that story is a serious one.
Unaona ile story inaonekana ilikuwa.
Even the microphone has been feeling the Holy Ghost since.
Mpaka ile kipaza sauti kimepata joto ya nani.
Now wondering why you have to wait for long. So when the pastor finished speaking,
kwa hiyo alipomaliza pastor kusema,
I said that is great.
Akasema sawa.
I didn't tell him what was great.
Sikumwambia kiliko kikubwa zaidi.
What was on my mind was great unbelief.
Kile kilichokuwa kwenye yangu ni kwamba walikuwa na kutokuamini kukubwa.
Great ignorance.
Ujinga mkubwa.
But anyway, it means you can see it.
Unaona?
You can see it.
Unaweza kaona.
If people,
watu
don't have the Holy Ghost,
wanapokuwa hawana Roho
Mtakatifu, it doesn't mean they are not born again.
Sio kwamba hawajaokoka.
That is why I try to caution those who relate with me.
Ndio maana napenda sana kuwaambia wale watu wanaorafikiana na mimi,
don't go for drama.
Musiende kwenye hizo maigizo maigizo.
Go for the real deal.
Nenda kwa ajili ya kitu halisi.
You know what drama is?
Unajua maigizo ni nini?
You know, somebody comes on the stage.
Anakuja mtu hapo kwenye jukwaa.
He acts like somebody else.
Anaanza kufanya maigizo.
He can act like the president of America.
Anaweza akaigiza kama rais wa Marekani.
So he comes on the stage.
Anakuja hapo.
But he's not the president of America.
Lakini sio.
He can come and act like who is the richest man now? Is it Jeff Bezos? Elon Musk. He can act like Elon Musk.
Unaweza kaact kama Elon Musk.
But he's not Elon Musk.
Lakini sio Elon Musk.
Somebody can come and dress.
Anaweza kafa.
Act like the greatest of all time footballer.
Akaigiza kama mwanamichezo mcheza mpira.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Say it again.
Cristiano Ronaldo.
Say it again.
Cristiano Ronaldo.
Say it again.
Cristiano Ronaldo.
Thank you for the privilege. So, so he acts like the greatest of all time, but that is not the person.
Lakini sio yule.
That is, you are putting brass for gold.
Kwa hiyo unaanza kuigiza.
We want to have a good atmosphere in church.
Tunataka kuwa tuna hali nzuri.
It's good to have good ambience.
Lazima tuwe kuna
wonderful seats.
Vitu vizuri taa.
Good ambience.
Vitu taa.
Montage. Everything is looking well.
Kila kitu kinaonekana vizuri.
But that is not what makes church church.
Lakini hiyo nayo inaifanya kanisa lisiwe nani kanisa.
What makes church church?
Inaifanya kanisa liwe kanisa.
Is the gift of the Holy Ghost.
Ni kipawa cha Roho Mtakatifu.
Is the gift of the Holy Ghost.
Ni kipawa cha Roho Mtakatifu.
Is the gift of the Holy Ghost.
Ni kipawa cha Roho Mtakatifu.
So you can get to a place. You can get to a place.
Kwa unaweza kufika mahali.
People are shouting.
Watu wakawa wana
piga kelele.
Wakana luka luka, wanacheza, wana dancing.
Oil on my shoes. Oil on my shoes. Oil on my shoes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. And everybody is excited.
Na kila mtu anakuwa anashangilia.
But if you were Paul,
lakini ungekuwa Paulo,
you should have asked.
Unaanza kuuliza,
have you received the Holy Ghost?
Je, mmepokea Roho Mtakatifu?
Since you believed.
Tangu mlipoamini.
This is not what the Holy Ghost was given for.
Hiki sicho ambacho Roho Mtakatifu alitolewa.
3, 4, 5, 6, 7, 8. The first time I saw that thing on TV.
Mara kwanza nikaona hiyo kwenye.
I saw it in a service.
Niliona katika ibada.
I never heard it before.
Sikuwahi kusikia hiyo kama.
So when I heard people say 1 2 3 4 5 in the church music, 1 2 3 4 5 6 7
wanacheza na
kipolo. So I was thinking, I looked at the people in the congregation.
Kwamba ni watu katika mkutano.
They were adults.
Walikuwa ni watu wazima.
Because I know that we did that when we were kids.
Najua kwamba tulifanya hayo
kama tulikuwa watoto.
Tunaimba hizo tukiwa watoto.
When you see adults, say 1 2 3 4 5 6 7.
Unapokuwa mtu mzima bado unaanza kuimba 2 3 7, 2 3 6 7.
In church?
Kanisani.
Ah. Are they writing an exam?
Hawa watu wanaandika mtihani.
You say it's praise worship.
Hiyo ndio sifa na ibada.
So you are looking at Jesus.
Ko unamwangalia Yesu.
I'm praising him.
Na unamsifu.
1 2 3 4 5 6.
1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ah ah. Ah ah. Ah.
Oh.
Ah.
Aha. So you know, so you can still ask people.
Ko bado unaweza kauliza watu.
Who are so excited?
Ambao bado wana furaha na
shangilia. Who are reading their Bibles?
Ambao wanasoma Biblia
zao. Have you received the Holy Ghost?
Kwisha pokea Roho Mtakatifu.
That means, have you received the baptism with the Holy
Ghost? Manake je mmebatizwa kwa Roho Mtakatifu?
Do you speak in other tongues?
Je mnasema katika lugha
mpya? Do you prophesy?
Je mnatabiri?
Do you see?
Je mnapata maono?
And know. In the spirit. Do you have supernatural utterances? Who's following what I'm saying here? They said, we have not heard. They said, we have not heard. Whether there be any Holy Ghost. Now, but look at what we have been talking about. They don't mean that they've not heard whether there's any person called Holy Ghost.
No.
They have not heard whether the gift of the Holy Ghost has been received. That was what they were saying. Is that very clear? Because we have read what that statement means. It's talking about supernatural utterances and seeing things in the spirit. Is that very clear? You cannot read the Bible and say you don't know whether there's any Holy Ghost. That's Quran you are reading. If you read the Bible, the first statement in the Bible says the Spirit of God was moving. How can you say you've not heard whether there be any Holy Ghost? How can you say you've not heard whether there be any Holy Ghost? Hope you are following what I'm saying. But according to the book of Acts, what they are saying is we have not witnessed the baptism with the Holy Ghost. We have not witnessed supernatural utterances. We have not witnessed the manifestation of the Spirit. Let me see how you are following what I'm saying here. Paul now says, unto what then were you baptized? They said, unto John's baptism. Paul now told them, John verily preached the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him that shall come after, that is on Jesus Christ. Now that come after can be explained as his resurrection and his ascension. Because what did John say will come after? He said, he that comes after me will baptize you with the Holy Ghost. So what he was telling them there was this: Jesus has come.
Yes,
come from the dead. And the Holy Ghost has been given. The gift of the Holy Ghost has been given. Tongues has been given. Interpretation of tongues has been given. Prophecy has been given. Word of knowledge has been given. Word of wisdom has been given. The sign of spirits has been given. Gifts of healing has been given. Workings of miracles has been given. And the gift of faith has been given. Can you shout hallelujah?
Shout hallelujah.
When they heard this, they were baptized in the name of the Lord. A phrase that could also mean they were saved, or they believed in what Jesus has done. The word baptism means to identify with something, to be immersed in something. So they were immersed in the coming of Jesus, the resurrection of Jesus, the ascension of Jesus. Look at verse 6. And Paul laid his hands on them. Look at
number
6. Can you see it? Paul laid his hands on them. What came on them? 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 The Holy Ghost came on them. How did we know? How did we know?
Tunajuaje?
Because he began to
wanasema kaanza
speak with tongues,
kunena kwa lugha,
and
na
prophesy,
kutabili.
Is it clear?
Iko wazi?
Is it clear? Is this clear enough?
Iko wazi ya
if it's clear, shout hallelujah.
Hallelujah.
If it's clear, shout hallelujah.
Paza sauti hallelujah.
So,
hivyo.
Luke 24:49.
Kitabu cha Luka 24:49.
Behold,
tazama,
I send the promise of my Father
na
upon
you. Ahadi ya baba juu yenu.
But tarry in the city of Jerusalem
tangu
till you be endued power from on high. Okay. I've told you to have your Bible with you. You know, I told you, if you are waiting for me to be opening my Bible, you will sleep off.
Nimesema kama una Biblia yako. Kisubiri
have your Bible
Biblia,
and be following
utalala.
Me.
Chukua Biblia yako wewe unanifuatilia.
I saw somebody was trying to follow me with the screen.
Naona kulikuwa na mtu anafuatilia kwenye screen.
He was putting scripture, you will be lost.
Utapotea ukiangalia kwenye screen.
I'm not so intelligent for the screen.
Mimi siko na akili sana kwa
baadhi
ya mambo.
So just be opening your Bible very very quickly.
Kwa hiyo jifunze haraka haraka namna hiyo.
Where were we again?
Tulikuwa katika
Luke 24:49.
Yes, Luke 24:49.
You'll be endued with power from on high.
Lakini mtajiliwa na mtavikwa na uwezo utakao juu.
Is that the baptism with the Holy Ghost?
Je, ni ubatizo wa Roho?
Huh? Baptism with the Holy Ghost.
Ubatizo wa Roho.
The gift of the Holy Ghost.
Kipawa cha Roho.
The Holy Ghost coming upon.
Roho wa Mungu kushukia juu.
Being filled with the Holy Ghost.
Kujazwa na Roho.
Now go to that Acts 1:5.
Sasa nenda kwenye Matendo 1:5.
Because we said there is a background to it. There's a background to it.
Kuna tumesema kuna usuli nyuma yake. Kuna
John truly baptized with water.
Anasema kwamba Yohana kweli aliwabatiza kwa maji.
That word truly.
Lile neno anasema aliwabatiza kwa maji.
Means it is legitimate.
Maana yake ni kwamba ni ubatizo halali kabisa.
John truly baptized with water.
Anasema Yohana kweli aliwabatiza kwa maji.
Now don't forget.
Sasa sisa,
we said that baptism was a signboard.
Tulisema kwamba huo ubatizo ulikuwa kibao tu.
A signboard to what?
Ilikuwa ni ishara kwa nini?
To the baptism with the Holy Ghost.
Kwa ubatizo kwa Roho Mtakatifu.
Is that very clear?
Sijui yuko wazi?
So let's go to that signboard.
Hebu twende kwenye huo ubao
unaonyesha. That signboard is important.
Hiyo ishara ni muhimu.
Because if you don't understand that signboard,
kwa sababu usipoelewa hiyo ishara,
you will not understand what came with the signboard.
Utaelewa nini kilikuwa kinakuja na hiyo ishara.
Remember Jordan.
Kumbuka Yona.
That can be a theme of a deliverance meeting. Remember Jordan. Remember Jordan. So remember Jordan.
Kumbuka Yona.
We said Jordan.
Kumbuka Jordan.
Is the border.
Ni mpaka.
To enter into the promised land.
Kuingia katika nchi ya ahadi.
So when they got to Jordan.
Kwa walipokuwa wako Jordan.
Jordan was like the Red Sea.
Kwa Jordan ilikuwa kama ile bahari ya
Shamu. They were going to cross water.
Walikuwa wanapaswa kuvuka maji.
But Red Sea was into the desert.
Lakini bahari ya Shamu ilikuwa ni kuelekea nyikani.
Jordan is into the promised land.
Wakati Jordan ni kuelekea nchi ya
Ahadi. Are you following this?
Unafuatilia hiyo?
So Elisha asked Naaman to go to Jordan.
So Elisha akamwambia Naamani aende.
Why did he tell him to go to Jordan?
Kwa nini anamwambia aende Jordan?
So he will remember what God did.
Ili akumbuke nini Mungu alifanya.
He will acknowledge the God of Israel.
Atamtambua Mungu wa Israeli.
So we said in the morning.
Tumesema asubuhi.
Jordan was when they were returning back from exile.
Jordan wakati ambapo walikuwa wametoka katika nchi ya kigeni ama utumwani.
We said exile is when you are out of God's plan.
Tukasema nchi ya kigeni ni wakati ambapo.
Can you remember that in the morning?
Uko nje mpango wa
Mungu. Can you remember that in the morning?
Nakumbuka hiyo asubuhi.
Now we said they are now in the land.
Tukasema sasa hawa tu sasa tuko katika nchi.
But are they still on exile?
Lakini wanaonekana bado wako kama nchi ya ugeni.
Answer me, are they still on exile?
Je, wako bado katika nchi ya ugeni?
We gave many reasons.
Tukasema tukatoa sababu za msingi.
The king on the throne.
Mfalme alikuwa katika utawala na tawala.
Was not David's son.
Hakuwa mwana wa Daudi.
Because God had instituted it that all the kings will come from David.
Kwa sababu Mungu alikuwa ameamuru kwamba wafalme wote watoke kwa Daudi.
They had to come from Abraham definitely.
Walikuwa watoke kwa Ibrahim.
The kings had to come from Abraham.
Wafalme walikuwa watoka kwa Ibrahim.
Genesis 17:6.
Mwanzo 17:16.
The kings had to come from Jacob.
Wafalme walikuwa watoka kwa Yakobo.
Abraham's grandson.
Mjukuu wa Ibrahim.
Genesis 49:10.
Mwanzo 19.
The kings are to come from David.
Wafalme wanatoka kwa Daudi.
Who was a son of Judah.
Aliyekuwa mwana wa Yuda.
A son of Jacob.
Mwana wa Yakobo.
Whose lineage was promised the king.
Uzao wake uliahidiwa kuwa ufalme.
Jacob, who was chosen in place of Esau.
Ambaye Yakobo alichaguliwa mahali pa Esau.
Esau is the father of Edomites.
Esau ni mwana ni baba wa Edom.
Edom.
Yes, wa Edom.
Esau.
Esau.
So the king now is from Edom.
Kwa hiyo mfalme sasa ni kutoka kwa
that
Edom.
That is Herod, who is now on the throne, did not come from David.
He
didn't come from Jacob.
Kwa Daudi, wala
he didn't come from Jacob.
Wala kutoka Yakobo.
He didn't come from David.
Hakutoka kwa Daudi.
He came from Edom.
Alitoka kwa Waedomu.
Are you following what we are saying
Unafatia
here?
Chokisema.
Are you following this?
Unafatilia chokisema.
So there is a problem.
Kwa kuna tatizo mahali.
That means this is not the will of God.
Manake, huu sio mpango wa Mungu.
Now we did not have multiple religious leaders.
Na wakawa sasa na viongozi wengi wa kidini.
Pharisees.
Mafarisayo.
And Sadducees.
Masadukayo.
Amongst the Pharisees. Amongst the Pharisees. Amongst the Pharisees.
Katikati ya mafarisayo pia.
They had different denominations.
Kulikuwa pia na madhehebu mbalimbali.
Then we had the Sadducees.
Na sasa tunakuwa na masadukayo.
We had the Essenes.
Na tukawa na hao Essenes.
We had the scribes.
Tukawa na waandishi.
Rulers of the synagogue.
Wakuu wa synagogue.
We had the priests.
Tukawa na makuhani.
We had the high priest.
Tukawa na makuhani.
We also had the zealots.
Tukawa na wale wazilote.
The zealots.
Hao wazilote.
Are those ones.
Ni wale ambao.
Who know that the king there.
Wanajua kabisa mfalme pale.
Is not the will of God.
Sio mpango wa Mungu.
So they were planning coup.
Kwa walikuwa wanajiandaa kufanya mapinduzi.
Fight a physical battle.
Kupigana vita vya kimwili.
And remove that
person. Na kumuondoa yule mfalme.
So many people followed them.
Kwa kuna watu wengi walofuata.
Because they believe God will send somebody.
Kwa sababu walikuwa wanaamini Mungu atamtuma mtu
fulani. That will remove that king.
Na kumtoa yule mfalme.
That he did not put there.
Ambaye Mungu akumweka.
That is who Barabbas was.
Na huyo ndiye Baraba alivyokuwa.
Not somebody who was stealing phone.
Alikuwa sio mtu aliyekuwa anaiba tu simu simu.
Or stealing food.
Aba anaiba chakula.
When they, that word criminal.
Lile neno
used for those crucified with Jesus is similar to a riot leader. A riot leader who wants to remove a sitting president or a sitting governor. That was when they were told to choose between Jesus and Barabbas. They chose Barabbas because Barabbas was more likely to do what they wanted than Jesus. Are you following what I'm saying here?
It's not a
criminal who was stealing money. No. He's somebody who was meant to remove a sitting, a protest leader. Today's civil rights leaders. Today's civil rights leaders. Today, people who fight for justice. But they were doing it violently. That was why when Pilate was talking about Jesus,
he said,
this one did not carry any. How would this one remove me?
He said,
he is making the people hate you.
Pilate
didn't see any sense in what they are saying.
Kama ina
if he hates me so, don't you also hate me?
He said,
I find nothing wrong in what this man
has done.
That's why Jesus said, my kingdom is not of this world. If it were of this world, my soldiers would have come to fight. That is what he was saying. So Pilate was saying, if this guy is a rebel leader, he just felt maybe in your religion.
Well,
it has nothing to do with my own kingdom. So he just said, well, go and do it according to your own law. There was nothing Jesus had done. He didn't do anything violently. He didn't do anything violently.
Je, alifanya kitu chochote ambacho kwa cha.
He did not attack the government.
Je, alivamia serikali?
In fact, the people he attacked were the religious leaders.
Kimsingi watu aliowavamia walikuwa ni viongozi wa dini.
Are you following what I'm saying?
Unafuata ninachokisema?
So, everything was like the someone sang in Nigeria. Everything was jaga jaga. Everything was jaga jaga.
Kila kitu kilikuwa jaga jaga.
Everything was bad.
Kila kitu kilikuwa kibaya.
So, were they waiting for God to return? I'm asking a question. Were they looking for God to return? To rescue them from exile? Are you listening to what I'm saying here? So John, knowing that, he now goes to Jordan.
He's
reminding them that God is coming again.
Mungu anakuja tena.
Are you following what I'm saying? That God is going to take them from exile
kwamba
to his promise.
Mungu anakwenda kuwatoa katika.
Are you learning from what I'm saying here?
Kuwapeleka kwenye nchi yake.
So he said, I am not he.
Kwa anasema mimi siye.
I am the voice of one. I am
mimi
the voice of one.
Mtu aliyainyika.
Crying in the wilderness.
Analia katika nyika.
Prepare the way of the Lord.
Tengenezeni njia ya Bwana.
He is before me.
Anasema
is greater than me. He said, there's one standing amongst you. That is the one I'm talking about. Are you following this? Are you following this? So which means, by going to Jordan, John is saying something.
Yohana anasema kitu fulani.
God wants to do something new.
Mungu anataka kufanya kitu.
Are you there?
Uko pale.
God wants to bring in another Exodus.
Mungu anataka kuleta kutoka.
Are you there? God wants to take us into his promised land.
Mungu anataka kututoa na kutuleta katika nchi
yake. Is that clear? Are you following what I'm saying?
Unafuatilia?
So when he asked them to come to Jordan.
Kwa alivyokuwa anawaambia waje Jordan.
To pass through Jordan.
Kupita katika Jordan.
What was that baptism for?
Je, ule ulikuwa ubatizo ni wa nini?
We say that baptism.
Tumesema ubatizo huo
is to see that God is going to do something new.
Ni kuona kwamba Mungu anaenda kufanya jambo jipya.
So it's not the water that is the issue.
Because issue sio maji.
It's the message.
Ni ujumbe.
There's one coming.
Kuna mtu anaenda.
There is one coming.
Kuna mtu
anaenda. Isaiah 43. Isaiah 43, verse 9 and 10. He said, behold your God. Behold your God. There's one coming. So when Jesus came, when he came to Jordan, and John saw him. He said, no, let me baptize you. You baptize me. Which means John was never baptized. Don't forget that part. John was never baptized. Jesus said, no. This needs to be done to fulfill all righteousness. To fulfill all righteousness. Now John now dipped Jesus into water.
Yohana akamzamisha Yesu katika maji.
And as Jesus came out of
na
the water,
Yesu anatoka katika maji.
One thing I'm sure John did not do.
Kitu ambacho na uhakika Yohana kufanya.
Listen very well.
Nisikilize vizuri sana.
If you get the joke,
okay, pata huo utani hapo.
Then you are blessed.
Then umebarikiwa.
If you get what I'm about to say,
okay, elewa ninachoenda
kusema. Then you are very blessed.
Then umebarikiwa sana.
I'm sure John did not say in the name of the Father.
Naamini kabisa kwamba Yohana hakusema kwa jina la Baba.
And in the name of the Holy Ghost.
Kwa jina, kwa la
hope it is clear what I just said. Thank you very much.
Uh-huh.
So John dipped Jesus inside water. And when Jesus came out, he said, I saw heaven open. And the Spirit of God abode on him. That was not the day the Spirit of God came on Jesus. That was the day it was disclosed. I saw. He said, the Lord had told him, he that you see the Spirit coming upon and remaining upon is the one that baptizes with the Holy Ghost. Then he heard a voice. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Now, what is the significance of that statement? I hope you are listening to me. Believers camp meeting 2024. I hope you are listening to me. Shout hallelujah if you are listening to me.
Paza sauti yako hallelujah.
When he said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, a whole lot of Old Testament scriptures will rush through your mind. The first one, when Abraham took Isaac to Mount Moriah and God said, bring your son, your beloved son, that comes to mind. That comes to mind. Because in Isaac shall your seed be blessed. Then again in Psalm 2 and verse 7, he has decreed, thou art my son, this day have I begotten thee. That is the Son of David. the son of David,
mwana wa Daudi,
that God promised him in 2 Samuel 7:13 and 14. I will be a father to him.
Kwamba nitakuwa baba kwake.
Then in Isaiah 52,
na Isaiah 52,
verse 1,
mstari wa kwanza,
through to verse 42, sorry, Isaiah 42,
Isaiah 42,
verse 1,
mstari wa kwanza,
through to verse 5,
paka mstari wa tano,
my servant,
mtumishi wangu,
in whom I am well pleased.
Ambaye katika yeye nimependezwa.
So Jesus plays all that role together.
Kwa hiyo Yesu Kristo anacheza nafasi zote hizo.
The seed of Abraham.
Yeye ni uzao, ni mbegu ya
Ibrahim. The son of David.
Mwana wa Daudi.
And the servant who will bring Israel.
Na mtumishi ambaye atawaleta Israel.
Out of exile.
Kutoka katika utumwa au nchi ya ugeni.
And he is the living God himself.
Na yeye ni Mungu anayeishi.
Are you following what I'm saying now?
Amen.
So something is about to happen.
Kuna jambo ambalo linataka kutokea.
Something is about to happen.
Kuna kitu kinataka kutokea.
God is starting something new.
Mungu anaanza jambo jipya.
Can we write new beginning? Is that a new beginning?
Je, huo ni mwanzo mpya?
Is it a new beginning?
Je, huo ni mwanzo mpya?
Is it a new beginning?
Je, huo ni mwanzo mpya?
Was the Exodus a new beginning?
Je, kutoka ulikuwa ni mwanzo mpya?
They came to Egypt scattered.
Walikuja
They came to Egypt scattered.
Walikuja Misri wakiwa wametawanyika.
They came to Egypt unplanned.
Walikuja Misri bila kuwa wamepanga.
Because Joseph was sent by his evil brothers.
Kwa sababu Yusuf alikuwa
sold as a slave.
Aliuzwa kama mtumwa.
And God by providence used that to rescue the entire family.
Na Mungu kama kwa utoaji wake wa kuangalia baadaye.
So they came to Egypt.
So wakaja Misri.
In a temporary way.
Katika
so kwa muda mfupi. God now
sasa Mungu sasa
wants to redeem them out of Egypt.
Anataka kuwatoa Misri, kuwakomboa
kutoka Misri. What he does to them.
Na kila anachokifanya kwao.
In Exodus chapter 6.
Katika kitabu cha Kutoka
from verse 4.
Kuanzia mstari wa 4.
Through to verse 7 and 8.
Paka mstari wa 7.
He said he will redeem them. He said he will redeem them.
Anasema nitawakomboa.
He said he will rescue them.
Anasema nita.
He said he will sanctify them.
Anasema nitawatakasa.
He said he will dwell amongst them.
Anasema nitakaa katikati yao.
He will make them his people.
Atawafanya kuwa watu wake.
So when they came out of Egypt,
kwa walipotoka Misri,
they came as one nation.
Wakaja kama taifa moja.
They entered as 12 brothers
waliingia kama
with their different families.
Wakiwa na familia tofauti.
They left as a nation.
Wakatoka kama
which
taifa.
Means in the Exodus,
maana yake ni kwamba katika kutoka,
God brings all of them together.
Maana yake Mungu anawaleta wote pamoja.
And then a new nation is birthed.
Na
a new nation is birthed.
Na akajua kwamba
who's following what I'm saying here?
Nani anafuatia anachosema?
So when John was at Jordan,
kwa wakati Yohana yuko pale Yordani,
something new is about to happen.
Na jambo jipya lilikuwa linataka
kutokea. Something new is about to happen.
Jambo jipya lilikuwa linataka kutokea.
Something new is about to happen.
Jambo jipya lilikuwa linataka kutokea.
Not just that.
Sio hivyo tu.
They will be restored to that promised land.
Watarejezwa katika ile nchi ya ahadi.
Which means whatever God had promised.
Manake chochote kile Mungu alikuwa ameahidi.
It will never fail.
Haitakwama.
There might have been a delay in Egypt.
Kama kulikuwa na ucheleweshwaji.
There might have been a temporary suspension in Egypt.
Kama kuliweza kuwa wakati.
But if he said it,
kama amesema,
he will do it.
Atafanya.
No matter human orchestrations,
haijalishi
no matter what evil has done,
haijalishi
if he said it,
kama Bwana amesema,
he will do it.
Atafanya.
So he simply restored his covenant again.
Kwa akalirejeza agano lake
upya. He took them to the land that he promised their fathers.
Akawapeleka katika nchi ambayo aliwaahidia baba zao.
Abraham, Isaac,
Isaka,
and Jacob.
Na Yakobo.
Are you following this at all? So when John stood at the baptism at the waters, John was calling for a new nation. John was calling for a new beginning. John was calling for a new exodus. Can we say he was also calling for a new priesthood?
A new priesthood.
Can we also say he was calling for a new temple? A new beginning. Now when the Bible uses new, When the Bible uses new, it doesn't mean something you've never heard of before. Many times it means to renew something.
That means
God wants to renew his covenant.
God
wants to renew his promise. So that is what Jordan meant. That is what River Jordan meant. God is coming again.
Kwamba Mungu anakuja tena.
To restore.
Kurejeza.
To renew.
Kufanya upya.
Can we say to unite?
Tunaweza kusema kuunganisha.
To return us back.
Kutulejeza.
To his purpose and plan.
Katika mpango na kusudi lake.
To return us back.
Kutulejeza.
To his intention.
Katika makusudio yake.
And to his promises.
Na katika ahadi zake.
Is it very clear?
Inaweza kuwa wazi.
We are given a background.
We
are given a background.
Tunatengeneza
msingi. To the baptism with the Holy Ghost.
Kwa ubatizo wa roho. Ubatizo kwa roho.
Are you following this at all? We are given a background.
Tunaweka msingi.
To the baptism with the Holy Ghost.
Kwa habari ya ubatizo wa roho.
John truly baptized with water.
Yohana aliwabatiza kweli kwa maji.
But not many days ends.
Lakini si siku nyingi.
You shall be baptized with the Holy Ghost.
Utabatizwa kwa Roho Mtakatifu.
So through the waters.
Kwa kupitia maji.
Egypt entered into God's Israel entered into the God's promised land.
Israel wakaingia katika nchi ya ahadi.
From the desert.
Kutoka katika jangwa.
Into God's promised land.
Kwenda katika nchi ya ahadi.
So Jordan is a place of new beginnings.
Ko Yordani ni mahali pa mianzo mipya.
That is also where Elisha.
Ndipo mahali ambapo
took over from Elijah.
Alichukua
Elisha took over from Elijah.
Alichukua nguvu na upako kutoka kwa Elia.
That is where Naaman's skin also came out new like that of a baby.
Hapo ndipo ambapo pia Naaman ngozi yake
kaja. Are you reading what I am reading? Are you reading what I'm reading?
Unasoma ninachosoma.
So John is saying something is about to happen.
Kwa Yohana anasema kitu kipya kinataka kutokea.
But he says it is called the baptism with the Holy Ghost.
Kina anasema kwamba ni ubatizo wa
Roho. I baptize with water.
Mimi nabatiza kwa maji.
He will baptize you with the Holy Ghost and with fire.
Na Roho Mtakatifu na moto.
Are you here?
Unasikia hiyo?
So the baptism with the Holy Ghost.
Kwa ubatizo wa Roho.
Is a renewal of God's covenant.
Is a
restoration of God's plan. Is a renewal of God's promise. It's a new beginning. But a new beginning doesn't mean something that had never happened before. It means God renewing something he had done before that must have been delayed. Something happened. It was delayed. So the baptism of John will give us the idea, the background, so the baptism with the Holy Ghost. Are you following what we are saying here? So listen. What is this thing God is renewing? What is this thing God is renewing? What is he renewing? Israel is already in the land.
Israel tayari wako katika nchi.
Is he going to take them to a new land? Well, in their minds,
lakini wao katika akili zao,
in Luke 24:21,
katika Luka 24:21,
they said, we are trusted he would be the one to redeem us.
Tulimtazamia na kumwamini kwamba yeye ata.
When they were talking like that,
walipokuwa naongea namna hiyo,
they were thinking of Pilate,
walikuwa nawaza kuhusu Pilato,
Caesar,
Kaisari,
all the religious leaders,
wale viongozi wa kidini wote,
and of course Herod.
Na pia Herode.
They were waiting for a military king. That was where, when he entered Jerusalem,
and the sababu alipokuwa anaingia Jerusalem,
they brought out the palm fronts,
wakawa wamechukua mitende,
and said, Hosanna,
wakawa wanasema Hosanna,
Lord save us,
asema,
blessed is the one who comes in the name of the Lord,
aje kwa jina la Bwana.
This is that son of David,
asema mwana wa
Daudi, is about to rescue us from all of this.
Yuko tayari kutuokoa kutoka katikati ya mambo haya yote.
So something was in their mind,
kuna kitu kwa kwenye akili zao,
because of the scriptures,
kwa sababu ya maandiko.
But something was missing in their minds.
Kuna kitu kinakosekana kwenye
akili zao. That's why Jesus said, O fools and slow hearts.
Ndio maana Yesu akasema enyi msiofahamu.
To believe all.
Ambao ninyi msiofahamu
mabini
yote
waliosema
manabii.
Which means you take everything together.
Maana yake unapaswa kuleta mambo yote pamoja.
Ought not the Christ. to have suffered this thing and to enter into his glory. Where did we read entering into his glory?
Tunasoma wapi kuingia katika utukufu
wake? Psalm 24.
Zaburi ya 24.
The earth is the Lord's.
Zaburi ya 24.
And the fullness thereof.
Asema dunia yote ni ya Bwana.
The world and those that dwell therein.
Yote,
he said he established it upon the floods.
Now,
the psalmist there was talking about the whole earth. The psalmist was talking about the whole earth. He said, let the King of glory come in. Come into where? Is it to Israel or the whole earth?
Israel ama dunia yote?
Are you following what I'm saying? Is it to Israel or the whole earth? So when he said, ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory, was Jesus referring to Israel or the whole world? I'm asking the question. The whole world. Because he said the earth will be filled with the glory of the Lord as the waters
cover
the sea. Habakkuk 2:14.
Habakkuk 2:14.
Numbers.
Esabu.
Numbers 11.
Esabu.
It says, as I live, saith the Lord,
Ashema, kama ni shivyo,
the
kama
earth shall be filled with my glory.
Na utukufu wangu.
Isaiah 11.
Isaiah 11.
And verse 9 and 10.
Na msali wa 9
na 10. Say, you'll be filled with the knowledge of his glory.
Ashema, taijaza, dina na utukufu wa mali.
Psalm 72.
Zabuli.
Also said, the earth will be filled with his glory.
Ashema, dunia yote na ijawe na utukufu wake.
Is the whole earth.
Dunia yote.
So which means
ina maana ya kwamba
that when John stood at Jordan,
wakati Yohana amesimama Yordan,
and Jesus came to Jordan,
na Yesu amekuja Yordan,
there is a new beginning.
Kuna mwanzo mpya,
but not as they thought.
Lakini sivyo walivyofikiria.
This beginning is for the whole world.
Huu mwanzo mpya ni wa dunia yote.
This beginning is for the whole world.
Huu mwanzo mpya ni kwa dunia yote.
This beginning is for the whole world.
Huu mwanzo mpya ni kwa dunia yote.
This promised land,
nchi ya ahadi,
is for the whole world.
Kwa dunia yote.
This promised land,
nchi ya ahadi,
this promise,
hii ahadi,
is for the whole world.
Ni kwa dunia yote.
That is why he told them,
ndio sababu akawaambia,
you shall be witnesses unto me,
mtakuwa mashahidi juu ya mambo haya,
in Jerusalem,
Jerusalem,
all of Judea,
na Judea yote,
Samaria,
na Samaria,
and unto the
uttermost
parts of the earth. So where is this promised land?
Sasa iko wapi nchi ya ahadi?
Is it Jerusalem?
Je, ni kule Yerusalem?
No.
Hapana.
Jerusalem is part of it.
Yerusalem ni sehemu yake.
Is it Judea?
Je, ni Judea?
No.
Hapana.
But Judea is part
lakini
of it.
Judea,
is it Samaria?
Je, ni Samaria?
No. But apana. Samaria is part
lakini
of it.
Samaria ni sehemu
yake. Is it the uttermost part of the earth?
Je, ni asema hata mwisho ya nchi.
Every place in the earth.
Kila mahali duniani.
So as they stepped out of Egypt, walked in the desert, and they were going through Jordan to enter into the promised land, this time around, where we are entering in, where we are going to, is not
Canaan.
It is to the whole world.
Dunia yote.
So this promised land is the whole world.
Ni dunia yote.
You see why we have to go back to John's baptism. If you don't understand John's baptism, you cannot understand the Holy Ghost baptism. If you don't understand what happened at Jordan, you cannot understand what happened in John's baptism. If you don't understand what happened in Egypt and the Red Sea, you can't understand what happened at Jordan. If you don't understand how Israel got to Egypt, you can't understand why they had to leave. If you don't understand why Jacob was born,
alizaliwa.
You will not understand why they went to Egypt.
Hutaelewa kwa nini walikwenda.
If you don't understand why Isaac was chosen, not Ishmael.
Usipoelewa kwa nini Isaac alichaguliwa.
You will not understand why Jacob was chosen.
Hutaelewa kwa nini Yakobo alichaguliwa.
If you don't understand why God called Abraham.
Usipoelewa kwa nini Mungu
alimwita Ibrahimu. You will not understand why Isaac was chosen.
Hutaelewa kwa nini Isaac alichaguliwa.
If you don't understand what happened in Genesis 11.
Usipoelewa kilichotokea kwenye Mwanzo 11.
All the nations scattered.
Ambapo mataifa yote yalitawanyika.
And God now wanted to bring them together through Abraham.
Na Mungu anataka kuyaleta yote kupitia Ibrahim.
You will not know why he called Abraham.
Utaelewa.
Who's following what I'm saying here?
Nani anifuatilia?
You must keep going back.
Lazima wewe unarudi nyuma.
To understand.
Kuelewa.
Why was there a need for an exodus?
Kwa nini kulikuwa na uhitaji wa kutoka?
Why was Jacob chosen not Esau?
Kwa nini Yakobo alichagua
Isaac? Why Isaac not Ishmael?
Kwa nini sio Ishmael?
Why did he call Abraham from the same nations he scattered in Genesis 11?
Kwa nini alimwita Ibrahim kutoka kwenye mataifa yale yale aliyoyatawanya?
He said in you
asema katika wewe
shall all these scattered nations
jamaa zote za dunia zilizotawanyika
be united
itaunganika
and be blessed
na kubarikiwa.
Then you will now understand the baptism with the Holy Ghost. If you don't get all this background,
usipopata usuli wa mambo
haya, you think the baptism with the Holy Ghost is just speaking in tongues
na ukafikiri ubatizo wa roho ni kusema tu katika lugha.
No,
hapana.
There is a wider picture
kuna
that started from Abraham,
ambayo ilianza na Ibrahim,
in Isaac,
ikaenda katika Isaka,
in Jacob,
ikaenda kwa Yakobo,
through Joseph,
kupitia Yusuf,
then Judah,
pia Yuda.
Then when they got to Egypt,
na kisha wakaenda Misri,
then the walk of Moses,
na pia Musa sasa,
then that of Joshua,
and then Yoshua,
then you get to David,
na kuja kwa Daudi.
Then you now see they went to exile,
unaenda tena ukona unaenda utumwani.
They came back,
wanarejeshwa.
When they came back,
waliporejeshwa,
things were not normal again.
Mambo yakuwa sawa kama kawaida.
The temple was destroyed,
lile
hekalu liliyo, they were building it again,
walikuwa wanajenga tena.
The organization of the temple had been destroyed. Confusion, don't break bone. Confusion was everywhere. They now had different beliefs. Different rulers. There is a need to return from exile. There is a need for God to renew his covenant. But not how they thought. But not what they were thinking. Well, it's good they did not know everything. It's good they did not know everything. For had they known it, they would never have crucified the Lord.
Are
you hearing what I'm saying here? God was about to do something in whole world, which is called the baptism with the Holy Ghost. If you're following me, let me see your hand. You see why we have to go to John. If you don't understand John's baptism, you will not know the baptism with the Holy Ghost. What was it about the baptism with the Holy Ghost? I told you in the morning. I think I said it here in this afternoon. When Peter got up to speak,
wakati ambapo Peter ameinuka kuzungumza,
he said, "These men are not drunk as you think."
Akasema hawa watu hawajakulewa kama unavyozani.
For this is but the third hour of the day.
Asema kwa sababu hii ni saa tatu tu ya asubuhi.
But this is that.
Asema lakini hili ndilo
which was spoken of by the prophet
Joel.
In the last days, said God,
itakuwa siku za mwisho,
I will pour out of my spirit,
nitamwaga roho yangu,
upon all flesh,
juu ya wote wenye mwili,
your sons and daughters,
wana wenu na binti zenu,
will prophesy,
watatabiri.
Your young men,
vijana wenu,
will see visions.
Wataona maono.
Your old men will dream dreams.
Wazee wenu wataota ndoto.
Upon your servants,
na juu ya watumishi wenu,
and your handmaidens,
na watumishi wenu,
will I pour out my spirit in those days?
Achilia roho wangu katika siku hizo.
And they shall prophesy.
Na watatabiri.
In verse 39.
Na katika ule mstari wa
39. He said, "It is for you and your children."
Asema, ahadi hii ni kwenu ninyi na watoto wenu.
And to all that are far off.
Na kwa wote walio mbali.
Who can be afar off?
Nani anaweza kuwa mbali zaidi?
Those that are not Israel. Those that are not Israel.
How is your Israel?
As many as the Lord our God.
Asema wengi watakuwa wamemjua
Bwana. Shall call.
Watakuja.
Luke 24:47.
Luka 24,
repentance and remission of sins should be preached in his name amongst all nations. Matthew 28, verse 19, teach all nations. Teach all nations. Mark 16:15. Go into all the world and preach the gospel unto every creature. Acts 1:8. You shall be witnesses unto me in Jerusalem, in Judea, in
Samaria,
and to the uttermost parts of the earth. So what is the baptism of the Holy Ghost? It is the outpouring of the Spirit upon all flesh, male and female, young and old, rich and poor, great and small, of every tribe and tongue under the face of heaven, on all the face of the earth. That is God renewing his covenant. That is God renewing his covenant. So why do we have to see? We are going to see that. But do you know that that has come to pass? That is why we are here today. That's why we are here today. This happening here this evening. What is happening here this evening is the outpouring of the Spirit upon all flesh. Did you learn something? Did you learn something? So God is about to do something.
We'll
do a little bit of work in the book of Acts. Because this meeting, we will teach, we will learn, we'll practice, we'll be blessed, we'll receive, and we'll be sent forth.
Hey, hey,
oh, hey, yes, oh, yes. Because that is the baptism with the Holy Ghost. That is the baptism with the Holy Ghost. For when Israel passed through Jordan, when they passed through the Red Sea, God told them, Exodus 19:5-6, he said, if you obey my voice, you will be unto me kings and priests, a peculiar treasure, above all the earth, kings and priests. Is that not ministry? Is that not a mandate? Hallelujah. That's why John, in the vision in the book of Revelation, he said he has made us unto our God kings and priests, and will reign here on earth. He repeated it again in Revelation 5:8-9, because that is the new covenant. New covenant means God is renewing his covenant. No matter the delays, no matter the human machinations and evil, God will keep renewing his word in every generation, every nation, every season and every time. I've come to tell you, in East Africa, God is renewing what he has said. We will see in our nations the outpouring of the Holy Ghost amongst people you don't expect, amongst people you cannot even imagine. God is doing something new, something fresh, something that will break down every barrier of religion, break away every restriction. As we are going to see in the book of Acts, it broke the barriers, male and female. That one was broken. male and female barrier was broken. Samaritans and Israel was broken. Jews and Gentiles were broken.
Wayahudi na mataifa kuto livunjika.
Pharisees and priests broken.
Farisayo na makuhani kavunjika.
So you will now see in one assembly.
Sasa utaona katika kusanyiko moja.
Jews and Gentiles.
Utaona mataifa na Wayahudi.
They may not speak the same language.
Wanaweza siseme lugha moja.
But they will be speaking in other tongues.
Lakini watasema kwa lugha mpya.
And worshiping the Father.
Wakimuabudu Bwana.
And giving him praise.
Wakimpa.
Stand to your feet wherever you are.
Simama katika miguu yako.
Lift your hands and worship the Father.
Mikono yako.
Worship the Father.
Mabudu Baba.
Give him praise.
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 Mabudu Baba.
In these meetings.
Katika mkutano huu.
In these meetings.
Katika mkutano huu.
You will step into new territory.
Utaingia katika mipaka katika maeneo mapya.
You step into new manifestation of what God is doing in this meeting. You step into new things. Oh, thank you, Lord. And what will come on all of us here is a missionary spirit.
Yeah! Yes.
Who is a missionary?
Nani missionary?
He leaves his comfort zone.
Anaondoka katika eneo lake la furaha na raha.
He steps away from where it's convenient for him or her.
Anaondoka katika maeneo ambayo kwake yako vizuri.
To go and accomplish a task that God has given him.
Kutimiza wajibu mahali pengine.
Our model missionary is Jesus. Our example of missionary is Jesus, who even though he was God, did not hold on to the fact that he was God. He made himself a human being, suffered like a human being, so that he will bring many sons to glory. In this conference,
katika mkutano huu,
the spirit of the missionary is coming on us. It will come with new desires.
Itakuja ikiwa na shauku na matamanio mapya.
New passion.
Itakuja ikiwa na mzigo mpya.
New zeal.
Ikiwa na wivu mpya.
New associations.
Ikija na ushirika mpya. Mafungamano mapya.
New ambitions.
Ikija na matamanio mapya.
It's coming on us.
Inakuja juu yetu.
Spirit of a missionary.
Roho ya utume.
To go out of your comfort zone.
Kutoka katika mazingira yako ambayo yamekaa sawa ya furaha na raha.
To go out of where it's convenient for you.
Kutoka katika mazingira ambayo kwako yako yamekaa ndio yanaruhusu yanaleta mambo yote kuwa sawa tu.
Up till now, some of us, you have never done anything for the Lord outside your street.
Paka leo hakuna baadhi yenu hakuna mtu kuna watu hajafanya chochote katika mitaa yao.
Outside your estate.
Wala nje ya mipaka ya mambo yenu.
Outside of your town.
Nje ya miji yenu.
Outside of your campus.
Nje ya chuo chako.
But not anymore.
Lakini hii haiendelei zaidi.
After this conference.
Baada ya mkutano huu.
You will go.
Mtakwenda. Utakwenda.
Because the baptism of the Holy Ghost is to go.
Kwa sababu sehemu ya batizo wa Roho Mtakatifu ni kwenda.
It is to go.
Batizo wa Roho Mtakatifu ni kwenda.
And you begin to step into God's promised land.
Utaingia katika nchi ya ahadi.
What is God's promised land?
Je, ni nchi ya ahadi ya Mungu ni ipi?
Every drug addict is God's promised land.
Kila
every drug addict is God's promised land.
Kila mtu ambaye ni kila teja.
Every prostitute is God's promised land.
Kila kahaba ni nchi ya ahadi ya Mungu.
Every Muslim is God's promised land.
Kila Muislamu ni nchi ya ahadi ya Mungu.
Every atheist is God's promised land.
Kila mtu anayepinga Mungu ni nchi ya ahadi.
Every hardened criminal is God's promised land.
Kila mhalifu ni nchi ya ahadi ya Mungu.
And you will step out of this place.
Na utatoka katika ile eneo.
And you will march on God's promised land.
Na utakimbia namna hii.
By the power of the Holy Ghost.
Na nguvu ya Roho.
Lift your hands and worship the Lord. Lord, we thank you.
Baba, asante.